Nzize ntende mukama katunda wa maje zekwe njogerako netulaba nebye tutalaba ya bitutasa mutende tyo manyi gege gasinga ewondabanyira yamponya zize ntende mukama katunda wa majehi zekwe njogerako byetulaba nebyetutalaba ya bitutasa mutende tyo manyi gege gasinga yamponya asobola ainza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange anaye asobola ainza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange ndabye ebisikiriza bingi ebimu katono binzije ku Yesu nayo omwoyo we bwe mba nvaako annuŋŋamya okwagala kuli kwalina kwekusinga kala njagalira ddala ddala asobola ayinza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange anaye asobola ayinza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange kyamazima genda kudda mangu Yesu eno tugenda kugiwona era laba ebijirimu byona ebikolebwa byoleka mulinda lindera nalikomawo zendulinda ntwale mu kwesima asobola ayinza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange anaye asobola ayinza byonna asobolera ddala ebisumuluzo bye magombe yekka yabirina ne bonda bansanyuka manyine bwe ndiwummula mu Yesu wange mu Yesu wange mu Yesu wange mu Yesu wange.